Godina Borana, Magalaya Bellut kan ijarame University in Borana, Enyat Baratut Harasimate, Persi Sufjra, Umator Beder Bekan Ebifame University in Kun, Godina Kanaf Karadinak Dev Kanin, Buabu Sajur, Jiratoni Dubatan, Kunta Es, Godinikun, Hankanabu Urale Misoma, Kesuma, Kabishan Ugatia Kakabuhimani, Motumman, Sanas Akafur, Gafataniru, Bulchinsi Godina Borana, Devi Kenen, Bishan Ugati Boranaf, Karshin Gahan Ramadame, Eny, Ojinjal Kabamu Ifom Sejra, Galmuda with Tugabasi.
Obuka Garse Oda, Jirata Gudim Borana Magalaya Baloti, Ojibarnutara Tibubani, Jirachu Kaiman, Obukan, University in Borana, Gudimbura Lemusoma, Nduva Tafika Jadan Gudina Borana Kesatijaramun, Wandansa, Sabam Nisasi, Abatikuni, Awasana Nokana Tidiate, Wanedu Ifatibasa Jadan.
Senan Umat Hana, Baye in Koratamne. Namta Kantake wan didi koto kutuke dabra. Ar university into you as usted abate. Harak orano, ada, takorano, jiru umat khana, talafisa, chuva, kormatani, bir abate, wan good dog arimbe, kamin, hainar gamin, gabbasu dan daire abda dakaranto khana. Haral lameso umatifena, aduha. Ethiopia ke jurjallan tain ummati borana guddan Kenya jira university tuni gam Ethiopia challa don tain gam Kenya le ummata chi jiru khaborana khagabra khaburji kha safara le tufa wabau dandet barsisu dandet yadiye dukab
jiratam magala ya ballo bokan amas kudni borana hankina bura mi soma kan heddu qaba jichu nipsan
rakon guddo laftana kubatbetu ummatu kunursi sebula Rakon in Nick Abgudon to Kurako Bishaniti Sai Horim Bisam Barbada Nami Bisam Barbada Lartituno Wicho Yo Bisan in Argatin Misom Ibile Dabru in Dande too Garman Barum Saleni Abakla Divi Barum Sigayetio Lalte Garborana Arale Barum Sidika Man Ganditoko Akana Toko Garbi Yayo Devi Gandhi tu fuman tamari jiriyo jadani. Gandhi tu khes mani tamari tu fula tu kyo jirat. Ijole kilometri hagam yate chufti achi barachu dandi. Tanaf mani barumsa ar alle borille gandhi khesab baballate balid nam barumsa ijole akab. Tolchu dandau malan. Ammalle wani laf borana khesati bu agari garsise mani barumsa ijole borana tabaratu. Irretae. Hosteli. Tanaf khara khanangar barum salen motum male tarat ye fate wa dande chufa akini ko jabdadda
Dr. Bokutache President University Bornati yadi university kana undesu barabulchin sa ile marem de salen jelka bejedan sanadubas barakumal mafudo saddet ijarsi samarro dura qarshi milone dibale mafi milone saddet tamanka tumura miyoto kananis kutanchi sichi barattota kabulchin sa fi kantu muramo eran Dabalanis Baranabu Daganna Toko Keessatti Hoji Marsalam Mataa Kadalla University Dandi Keessaafi Kana Ammatu Qarshii Miiloona 300 fi Miiloona 800 Olin Hojjetamaa Jira Jedhan Dr. Bokkuun University Borana Dursa Kana Gosa Barnootaa Shan Akka Kennu Yerani Caalaa Garuu Qorannoowwan Jiru Hawaasa Horsiise Bulaa Irratti Akka Xiyyeeffatu Dubbatan
University Borana Akka University Waan Lama Irratti Bekamti gudda kabachu akisin dande tuan kanana kisin bekamu dande takana kopau jurwan nukun. Akum benu sirni gada sirna gudda sirna falasam gudda kabu sirna finnat sirni kunin akum benu romia khesat fula heddu eddu sirni gada kun bayana chujra bayana cha tanaf hunde nisa arm. Tanafi wan kan itin koran khesatoko fulantun fula universitin borana durana Itin dekam tu gudda kabati yemna kasik karosin. Tani wani orsi sebula wal fakata. Orsi sebulan wan mil tokon dabata sini. Orsi sebulan mil tokon inej. Orsi sebulan mil edukaba. Orsi sebulan mili isatok ummata. Ilmen nama wan heddu gumifet tanaf garan namalet dame garan namalehen lalio juwa gijen. Tan wani orsi sebulan kam mili isatok ummo. Kori isa khannif damun jecha. Tanaf damen tok, dandin tok sa universitin borana itta ak orsise bulan ittin huba chumalet akchin barsifte akkasi korate orsise bula akkasi mullisufet universitin borana yo waagijed.
Dr. Bokkun, Universitiin kun barattoota horsiisee bulaa biyyoota ollaa jiraniifis carraa barnootaa banuuf karoora akka qabu dubbatu.
Fuuldura carraa barnoota haa tolaan barsiisan midhaasine sagantaa akkana kan saganteeffanne Universitiin Booranaallee kan hin qabaatte yaada guddaa qabu kan qofaa miti. Yoo waaqi jedhu fuuldura iskoolarshiippii maqaa 1,600 aliitiin haa ilmi horsiisee bulaa ilmi hiyyeessaa hedduutti barsiisni waan qopheessinuuf namu. Ufirra caqafadda qalbiin itti qophaa'a jedha.
Bulchiinsi godina Booranaas mootummaan bu'uuraalee misoomaa godinichaa fooyyessaa akka jiru dubbate. Bulchaan godinichaa obbo Guyyoo Galgaloo bara darbee fi barana qofaa Boorana keessatti bu'uuraalee misoomaa ijaaraman 200 ol eebbifamoo jiran. Ammas barnoota babal'isuudhaa fi manneen barnootaa hedduun godina Booranaa keessatti ijaaramaa akka jiran dubbatanii komii dhabamuu bishaan dhugaatii jiraataan godinichaa dubbataniifis deebittaanu kennanii jiru.
Waa'ee bishaanitti wal qabate. Keessumaa neetworkii bishaan Booranaa ganna hedduu gangalatee madda komii bulchiis gaarii ta'aa ture. Mootummaan federaalaa Dr. Abiyyii fi bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa birri biliyoon tokko ramadanii ji'a shaniin dura innis harka wal fuudhamee hojii seenamee jira. Dizaayinii haaraa gaafata baay'ee moofee waan ganna 10 ol waan tureef qarshiin biliyoon tokko ramadanii jiraacha.
Piroojektiin neetworkii bishaan Booranaa kun ganna gamii yookaan immoo yeroo gamii keessatti akka xumuramuu fi karoorri kaa'amee jira laata wanti beekame?
Jihaan jennee kallattiin gam kennan ammatti kaame hin jiru garuu akka mootummaatti yeroon kaameef jiraacha gubbaarraas kaameen akka federaalaatti dorgommii guddaa godhamaa fi baay'ee yeroo gabaabaa keessatti ijaarsi isa xumurame dizaayinii gaafata. Kaamtiin duri moofee jira inni jijjiirama yeroo waggaa 10 dura ijaarsi yeroo sun garan ture ammayyaan teekinooloojiin gaafas ture qaama barsiisaanii waan qulqullinaanis haaraa waan ta'eef. Inni kun dabalatee yeroo fudhachuu dhufan oolu garuu immoo yeroo keessatti akka inni xumuramu mootummaan kallattii ka'ee hordofamaa kan jirudha.
Eebba Yuunivarsiitii Booranaa torbe darbe irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa duraanii Hayilemaariyaam Dassaalany Booshee, pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit Mohaammed Alii fi saba Imaaleen biyya keessaa gabaasanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaa.